bisemu sinza butakusinza oyimusibwe enkologoma ya Yuda bwe yayawula ennyanja Mukama.
Hosanna, Hosanna. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi yatulwanira, yatusasira. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi Musufu tatuleka. Lugendo talutandika bangi, yeah. Ebye bayogera bingi nyonze binkabya. Abamu mbu twasirana tetulina lugendo. Amavivi netukanya mangi, mavivi netukanya manji nga tumanyi kyalwana wali ntoyo Yesu wali, yeah, yeah. Katika nkuyimbire wamanyi oli mukulu Yesu. Hosanna, 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 yeah, yeah. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi yatulwanira, yatusasira. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi Musufu tatuleka. Nalinga omuti ogwasiranira mu ddungu, akasana kokya ne buziba ne bujja. Laba bwatonyesa enkuba wendi, eyo mu ddungu ewatali na kusaasira. Natonda y'ennyanja senfuna amazzi, yeah, yeah. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi yatulwanira, yatusasira. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi Musufu tatuleka. Lugendo twalutandika bangi, yeah. Ebye bayogera bingi nyonze binkabya. Abamu mbu twasirana tetulina lugendo. Amavivi netukanya mangi, mavivi netukanya manji nyonga tumanyie mto yalwana wali, yalwana wali. Yesu wafu wa manyi wamma, webale, webale, webale. Tunswaziza katika nkuimbire wamanyi, oli munene Yesu, kankwebaze.